Ameriki jamanatigi Joe Biden jɔra sangani kɔnɔ lajɛrɛ dɔ senfɛ ka hakilinaw di barosigi in kan.
There are so many other future educators out there who want to teach.
Ameriki kalanso karamɔgɔw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko American Association of College for Teacher Education. O ɲɛmɔgɔ Lynn Gano ka fara Ameriki kalanko minisiriyaso minisiri Miguel Gardona ani Ameriki jamanatigi furumuso Jill Biden, Ameriki baarakɛlaw ka minisiriso o ɲɛmɔgɔ Marty Wells. Ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Ameriki masayaso Maison Blanche barosigiyɔrɔ Salle Roosevelt o kɔnɔna la. Kunun araba utukalo tile 31 san 2022. Ameriki jamanatigi furumuso ale yɛrɛ min ye ekɔli karamɔgɔ ye tun bɛ nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan. Min sigira sen kan Ameriki jamana kɔnɔna politikiko cakɛda n'an ko a ma ko Conseil de politique intérieure masayaso kɔnɔ olu fɛ. A kun de tun ye ko ka dɛmɛ don ka taa Ameriki kalanko ma. Gɛlɛya min binnen don lɛkɔli karamɔgɔ ko kun kan san k'o ɲinan kalanso dayɛlɛ na ka se k'o ɲɛɲini. Ameriki masayaso Maison Blanche y'a lase o sen fɛ k'a fɔ k'u bena dolari wari miliyari 130 de labila walasa ka se ka Ameriki kalan kisi. Wari min fanba bena ta ka don duguma kalan ani camacɛ kalan na jamana kɔnɔ walasa ka se ka kalansow bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Ekɔli karamɔgɔ ko fan fɛ kalanbolow sigili ani ka fara ekɔli karamɔgɔ dɔw fɛnɛ kalanni kan walasa u ka se ka kalan ɲuman jolen di ekɔlidenw ma.
If we're serious in addressing the teacher shortage issue, we must first address the teacher respect issue.